can satisfy. Only you can fill this void inside. Only you can satisfy. So if you're done trying other things, jaribu yes. Jaribu yes. Jaribu yes.
Yeah, tabidi mjaribu man.
Jaribu yes.
Yeah, yeah.
Vitu mingi unaweza try. Many things roho inaweza die. Mingi utapata hapa ukidai na uliza, are they worth every breath of your life? Toka rhyme paka high school, working so you get that high score. Then uni, alafu kazi, lovely wife and like two kids. Still una feel empty. Account ina jaa na bado konja ha? Gold ina ka tempting. Na ukisha pata silver huwezi kata. Ni nini tama bra, ni nini tama. Kama unataka ule ataweza satisfy. Si siri, jina lake ni Yesu say. Can satisfy. Only you can fill this void inside. Only you can satisfy. So if you're done trying other things, jaribu yes. Jaribu yes. Jaribu yes.
Yeah.
Jaribu yes. Kumbuka zile cold nights, feeling so alone. My boys wanna buy shamba, mziki naitisha mpaka loan. Mother tuonani eye to eye, jusi kumsikiza mouth to ear. Akisema soma group ikidai, utawachwa hanging ukikry. Sa moja wetu akili, ule mwingine ana kazi fiti. Kwani manolo utumia akili? From this life wewe unataka nini? Maswali ngumu kujibu, lakini nakuamini. Najua una plan na mimi, ndio maana siogopi kuwa show wa kutry. Only you can satisfy. Only you can fill this void inside.
Only you,
only
Jesus.
You can satisfy.
Yeah.
So if you're done trying other things,
basi jaribu Yesu. Jaribu Yesu. Jaribu Yesu. Jo, jaribu Yesu. Yeah, 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 jaribu Yesu.
Try Jesus today. Jaribu Yesu. Yeye ndo jibu. Jaribu leo. Mara moja tu. Jaribu Yesu. Yeah. Jaribu Yesu.